Egwu a bụ egedege obodo anyị bụ Unubi si na Nnewi Division. Nya biko, ndị be anyị nyere anyị aka ka anyị yọrọ egwu nke a.
Yeah! Jenny Bumpin'.